studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakiraabe hedibe ono e jam hande aljimaare nogo e 3 lewru septembre 2016 Ousmane Niari Boul wondo kabaruji do ganni kante wonti boggi jande to on kumpitati wiide gamu yalti le de inaare do hello facebook kubal burdame im gadde kanyi be golli data general holli wiide le gubal ngal woni e wi honjo tobe yogabe ko general gamu holli wiide dum se tawi yon gonga dum hana bamirede fejjide sabi o wi mabbe dum wayi laataade tiidal laaji goddi walde gaaw lama bore kanyam malin koobe gombe New York ngadi majere beta ko o damgal golledde oni fa kolla metallam e rafindena gu gondo le sa hangal tongande yirwere bingu adama ko yambere 2016 andinama beta ko o bamako be kolli wide le tongande de region ngaji tati gondi himbe mudum buri yaade njolare di woni kay kulli koro e motti wedi woni sembe kabaruji di hande bismillah modo hedaade studio tamani gamu yalti le de inagol do hello facebook gubal denobe koy mubbe burdam en noddirteb im gadde kanyam be golli data general o holli wiide le gubal gal woni kany anniyaji ko woni e makko fa beedoro den famu kede den Ousmane Dikko
min yom gacha mi suudali dum feyi yo dum won ko facebook andini eley ko wi general elhaji gamu hali eley lo facebook gachango setay dum gondi tan setay ha hala gondi general gamu holliti kany woni ardo gube kabantode burdabe im gadembe fawarde e jokkube mudun nena ana holladu ko ngal makko gotal ana le gube gotal do ana le larma meden le hala ka wi general gamu halika kabar politika ku ana hen feude e gube bande kabado murtude de liti mali feccetake sabe o malinkene joki endu o andini du sindeni o mo heddi fofude anniyaji majje latata ko o wi fay hande so dali yadna wo yimbe hubindibe habanade fa mali heddo yo leedi gotiri bangal hono o worri e le larme mali o wi larme mali fu ana tiagal makko ola nuru e rawna nuru fu ko nayi e bangal hono ko waddi mo e be semabe le region kidal o gamu holliti do wonde hande e habato e makko do tabande o fiyanta fay goto
e wi honjotobe yogabe ko general gam holli wiide dum se tawi dum gonga dum hana ho finede e wi mabbe dum wawi wadde tidallaji goddi bawdi wadde torraji adama amadou haydra haldi e telephone andre bourgeois gollo CNRSS paris andindo kabaruji sahangal kede ko halido feccitan Ousmane Dikko
ko haali ko ana rabbi de ana fammini o wi yo gotu mbako mali o habanto do hayfude franci e noti adna fu wayde daranade gotu mbako mali yo dum kabaru keso kulbinida fasanne se awidi tiga kabaru o yo tibera ko makko e sinar makko woni ko hollitita dun kanko general gamu dun ko kanko general gamu haali ko kayfoje keda noti be adna franci fawarde e lami e mali yo dum sinere wawnde du funtude e cakete wolde ko haani hande watannede hakkillo tato be mu yo o general larme mali ndomtena ko lamon ko be nototo fawarde e kanaka leddi ko haali ko hana hoyfinede
fa beedro don fambo do baa jiruji kabaruji fuddo be mel amen page facebook e twitter si yo tamani alal bare jabbine de minisma yikaaki kaborde kewdi hedde interstate do kidal kilometre nga chapande jeddi be tawdi hendu bombuji fa heewi rocket ngaaji nene be kulli wiide be bonnidi walde gaaw lama bure kanye malin koobe gombe njolaari New York ngadi majere beta ko o damgal gullirde oni fa kolla metal la mube e rafinde na gondo le saha leedi men di majibe wi dara majibe mbi oni han daranade denago himbe be kolli wiide joingu lam hakkundeejo o wana ko nangi be hakkilla be kolli wiide horejo leedi men di hinno fa gasa fa bonandaji ngatti e civil en di cela imirana kilu mayga haldi e telephone Abdoulaye Al Hussein Touré gon e walde gawlama bure de kede ko haldu faccitan Ousmane Dikko
ko man jidi halde yo torra selas le sahal malifu miden jidi du deere jundine miden jidi deere wartano bibbe malifu ko me andite de be mudum faami hebe bali yo gotiri di feccetaake dum satifa sanne sahal mali yalti e juude minenka gouvernement mali ana hani me hono walani so a ewi ko wadata tonko ko jamnaaki yo mobilaji luma njanete do hakkunu mudi e gaaw yo kiloji nogay men paamaali korso wodugol minisma sabe be baawali rende yimbe ana way hono ebe ton ko wana ko waddi be so yo rende yimbe mali e dum satifa sanne se be bawa rende mali tan gouvernement daro e dande mun wajibina be na be laaba e mali
tongande yirwere neda ku yambere 2016 andinamo beta ku obama ko le tongande de sababuji tidallaji kanye torraji gondi e jollaare fu hollama be kolli wiide le mayre region ngaji tati wondi himbe mudum buri yaade jollaare din wonno kuli korokay e mopti mariam kulbali landondir e zumana fofana kede ko haldu faccitam usman dikko
qui sont
ces hebe ngoni dawbe hotobe jiwata dobe jiwata kany e dobe jaccoto fu ana hani famenede fawarde e nafakaaji dibe nannata leleede mabbe yo dodi famuji tuugete dogede yogaaje de arande ni men kalan do tidala dawidi fawarde e jogala majji dide ben mudun men kalan ko sabato dawidi men kalidu do no dawidi kunciirta sadda hono di pabato jande e cellal yo di kabaruji ngoni di men tongi tongande de wadi gonginaali fewde e gofornman kany e jama ofu yobe duubi sappo je yaade noga e joy ngoni dawobe yobe sukaabe jokalbe jogibe doole e be keewi mi anda adadu yaltulbe ka non e be joni
important
batu sappo e dido bo wutuner e mali fuddi beta ko obama ko wi secrétaire général walde wutuner ende gal kawrital wadan fa wutuner e mali pama kabaru hirsugul daki jingondudo wade le leedi mendi kanye le fol leedi ndi mahamman baba kuntalando ndir e madi keita secrétaire général walde wutuner ende kede ko haldu faccitam usman dikko
depuis la création
il a hitan 1999 de wadde wutourner en inande hitane fu en wada batu dokondiral hakilo faande faminande beedana andal du wombe walde ne le janginide be yo batu o e jande ngaddete sabe handen le malido e lefo leede de fu tidala na hono hirso dakiji joni le jogala andam be dakiji fasanne yo du ong daranido dum don fana mali men nodi faabe kala na men kabaruji hirso dakiji fa kala andana ko woni hen gonga ideben mudum ebe jogi kaaki tentiliidi wutuner en be yo famam be golle e kalan do kabaru nyawji di dabaaji de pucci nawoji kanyu e gidi baroji dakiji
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
en jande region ngaji men yewen ko wonton golle médecin sans frontières le soudu docteur région tumbutu waranti mudde takati lewru juillet 2017 li botmo lami be soudu docteur ngadi kegne no gaye didi lewru septembre won ko di kabaruji andana batu saga naade faabe nyaw ciofe ciawre mere mere fuddi bete hande bandam bako buri chapan de taton debbo gombe le bale kawri e gal kawrital gollide daraninde yirwer e kebal yimbe banama darani dum leedi beyba itti jawdi fa gollije di golle kasara wadi kenyen luluni le cercle sika so fa himbe didon keddi hen jom mobir goto gompindir e car benkadi so fer en didon be keddi hen goto on wattu fu yonki mo yalti goto on aba sudu docteur sika so ton on ko yonki mo yalti car o an gendarmerie kajolo be gondi wadde horongo jono kasara o wadiri kulli koroko buri rew e temede ido ana e golle ittugol jaarendi kanye kor kadje be kolli wiide be kolli wiide be ndukkindira e juude faabe ngollino gasiri nenno e be darta e laamu o faabo faabe keba hakkeji mabbe be golla duno moiri faabe keba nafa mudum amir fitote sembe kabaruji don kumpitete wiide general gamu yaldi leddi inare do hello facebook gubal burdame im gadde kany be golli data general holli wiide le gubal gal woni e wi honjotobe yoggabe ko general gamu holli wiide dum se tawi dum gonga dum hana bamirede fijirde sabi e wi mabbe dum wawi latade tidallaji goddi walde gaaw lama bure kany malinkobe gombe new york ngadi majere bet taku o damgal gollirde oni fa kolla metal mu era findena gungon to lisa hangal tongande yirwer bingo adama ko yambere 2016 andinama beta ko obama ko be kolli wiide le tongande de region ngay tati woni himbe buri yaade jolar di woni kay kulli kor e moddi kadde hedare yewterande anayeso wassalam